Abazadde abangi babagambye mulina okujjukira obuvunaanyizibwa bwammwe nti muli bazadde. Ennyambala, enjogera, enneeyisa, ebikolwa byo, abaana bo bafissizanga akadde oyogereko nabo balungamye, babeere bannayuganda abataakuwemula enakuswaza, wabula babeere abo abaleeta ekitiibwa mu maka go naawe gy'oli, nga kw'otadde okubagondezaamu mu biseera ebijja. Era abaana enkuzibwayo ab'obudde bano bakola bakyali mabujje, ebujiriiganga n'ekaliro. Era ye akulembera ekitongole kya Platform for Labor Action, munnamateeka Godfrey Kalulu Motema, agamba nti omuwendo gw'abaana abononeka gweyongedde nnyo, naddala eyiga nga bakeera ku nguudo tebakyasoma, olw'ensonga nti abazadde baamunyota abasula ewaka, babeera myenjero tamanyira ddala baana baalidde batya, baasuze batya, bawangalira mu mbeera ki, olwo abaana abangi ne bafuuka bakyetwala.
Okutema ebikaada abaana okukwenyigiramu wano mu busoka kisuisa ino. So ensonga oti needo dati waliza okuba nga tugemagana walala ne disitulikiti n'abakulembeza abasapootinga ababenga ababagamba teeka kapeisa n'okubategeeza nti eteeka lino lyebeeta Iganga Action Ordinance wetutuukira n'olwaliro ng'eteeka eryo lyabita lyabisibwa lyagazeetingibwa era lyatandika okukola wano mu Iganga. Era leba ofiisa babajiire okulondoola ebitundu n'obuwayiro obumu obuliko eri eteeka bwasinziiraku. Kopizi d'eteeka lino dyaweerebwa abantu ab'endawulo ku poliisi, omulamuzi magistrate wa wano alina kopi nti yena wababaga oba waba alisala emisango gye asobola okulinga kuwayira obulimu iteeka eryo yavunaana omuntu iteeka erya wano ery'eiganga.